AM Records.
Kumbe bado tupo huku, tena siamini, bado mikono mitupu. Mama, natamani tungekuwa wote ndotoni, ungefurahia.